Whoa. Your mind is
Sorrel, for the place, boy. For the best.
You're a big king. Now I'm at a quiring. Yeah. Ukuni wapina seni sanga pidunia ina zungu kaka kiss paki ina zungu kaka kiss paki zungu kaka kiss paki
washanino washajua mindo benda na vile wana sheki sheki bigi denda na bado wana sheki dressi kina brenda kijana nazipenda nataka kuzitenda below take a body move a body break a body talk a body shake a body twende chini 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 below be my girl be my aunt in the moon shika bili mara mbili below
blow basi nipe head sweet blow low low god damn nimepata hopping bang bang fair kina Lauren. Ukuni wapi na seni sanga pi dunia ina zungu kaka kiss paki ina zungu kaka kiss paki zungu kaka kiss paki ukuni wapi na seni sanga pi dunia ina zungu kaka kiss paki ina zungu kaka kiss paki zungu kaka kiss
ukuni wapi na natumbili mbili na vile ni kibleki miwa gatu usili kelele ni mingi ni katu napewa injili na vile ni mapema imzinga sini ya pili mimkali ni kani mekula pili pili alafu mimi mgaza si unajua ni unruly kadem ni kadogo lakini vile ni kabuli bicho kwa na ningora ebu msho atulizi zimenishika adi nasikia kizungu zungu ama nimetepwa aki ya mungu nimechapanisha zote adi za bungu sai nasikia nikane za toshe ya tundu
ukuni wapi na seni sanga pi dunia ina zungu kaka kiss paki ina zungu kaka kiss paki zungu kaka kiss paki ukuni wapi na seni sanga pi dunia ina zungu kaka kiss paki ina zungu kaka kiss paki zungu kaka kiss paki ukuni wapi na seni sanga pi dunia ina zungu kaka kiss paki ina zungu kaka kiss paki zungu kaka kiss paki ukuni wapi na seni sanga pi dunia ina zungu kaka kiss paki ina zungu kaka kiss paki zungu kaka kiss paki
Sorrel, the place, the best.